waxa barqanimadii maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirka madasha iskaashiga oo sanadkiiba mar dhaca kaasoo ay yeesheen madaxda dawladda federaalka kuwa dawlad goboleedyada iyo beesha caalamka waxaana maanta diirada lagu saaray qodobba ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka ee uu muranku ka taagan yahay amniga dib u habaynta garsoorka arrimaha bani'aadminimada dhaqaalaha iyo horumarka dhanka deyn cafinta ee Soomaaliya ka gaartay kulanka uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble goobjoogna ay ka ahaayeen xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa waxa aaladda Zoomka ee internetka uga qayb qaatay madaxda dawlad goboleedyada iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka uga warbixiyay qorshayaasha dawladda ee ku aadan howlaha hortabinta u leh ee ugu horeeyaan amniga nabadda dhaqaalaha iyo doorashooyinka isagoo sheegay in isaga iyo golihiisa wasiirada ay xoogga saarayaan qabashada doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacda
on 17 September 2020 when President Mohamed Abdullahi Farmaajo appointed me as the Prime Minister I pledged to address key issues facing the country including overseeing the implementation of the National Development Plan, prioritizing security issues, and more importantly, overseeing successful elections, given the mandate to deliver clearly defined assignments within a short time frame. I instructed members of my government to implement a forward-looking 100-day program. The 100-day program focuses on establishing good governance, providing essential service to the public, improving the security situation of the country, and holding free and fair elections that would meet the expectations and aspirations of the Somali people. As the country bases for important general elections in the coming months, I reminded my cabinet of the critical task ahead to ensure they concentrate all their efforts in delivering a free, fair election.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo isla ka mid ahaa madaxdii aaladda Zoomka uga qayb gashay kulanka ayaa soo hadal qaaday walaaca ay saamilayda siyaasadeed ka muujinayaan guddiga doorashooyinka ee dawladdu magacowday iyo kuwa gobollada waqooyi oo uu sheegay soo xilistooda inaan wada tashi lagala yeelan dhinacyada ay qusayso.
Some of election management committee members do not meet the selection minimum agreed criteria, which worries some Somali political stakeholders. Secondly, in the agreement reached between federal government of Somalia and federal member states, Somaliland electoral committee members were to be selected based on consultation process by all Somaliland political stakeholders, while fully engaging with the upper house speaker, Honorable Abdi Hashi, in the process. Nevertheless, this agreement was not fulfilled.
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa carabka ku dhuftay arrimaha ay tabanayaan ee ka hortaagan Jubaland inaanay wali soo dirsan guddigoodii doorashada.
Caqabadaha jira waxaa inta badan la dhahay lagu soo taagay Axmed Madobe iyo Jubaland guddimayna soo dirin shirkii lagu heshiiyey September goobjoog bay ka ahayd waxba lagu heshiin. Waxaan rabaa inaan intiinaa soo dhan hortiina ka qiro. Waxaanu ku heshiinay heshiiskii aanu ku galantay 12 September oo ahaa in la qabto doorasho technically aan soo sheegnay sida ay tahay state number 2 gobolada uu qabto guddi la sameeyay 3 guddi heer state, heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Waxaan cabasho ka muujinay arrinta gobolka Gedo oo ka tirsan 3 gobol ee Jubaland ka kooban yahay. Taasoo macnaheedu ahaa in doorashada la qabto deegaan walbana waxa sharcigu uu siinayo uu u qabto doorashada. Waxaan ka ogahay muddadaas 3 bilood ku dhow heshiiska aan galay Brisbane anigu ahaa mabdiyan in la xaliyo arrinta gobolka Gedo. Gobolka Gedo maanta kama jiro maamul Jubaland, waxaa haysta jabhado iyo maleysiyaad ciidana oo loo diray.
Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa madaxda dawladda dhexe kuwa maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta ugu baaqay in heshiis loo dhan yahay laga gaaro arrimaha doorashooyinka. Dhanka kale, ururada bulshada rayidka oo shirka qayb ka ahaa ayaa ugu dambeyntii dhinacyada siyaasadda ugu baaqay in la ilaaliyo qoontada haweenka ee 300% ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.